Lakini wewe unaambia watu polisi muelekeze tia gas kwa hii watu ya nyumbani jue mimi ni mkubwa.
Kenya kesho karibuni bunge, nyinyi pia mkuje mkunywe chai huko.
Na subuhi za 2 tunagoda.
Bunge ya Kenya wamekuwa wanawake.
Polisi uzuri ya polisi wa saa hii. Ukibeba tia gas mkono inaenda. Ukiinua juu mkono chwa. Tutaona kama utakula na mguu.
Ungeambia polisi wapiga risasi juu kwa sababu ni watu ya nyumbani. Lakini wewe unaambia watu polisi muelekeze tear gas kwa hii watu ya nyumbani wajue mimi ni mkubwa.
Unajuaje?
Tunakuonea itini wewe.
Wacheni mjinga nani?
Kenya kesho karibuni bunge, kuje mkunywe chai huko.
JZ.
Watoto ya Ruto wamekufa. Munasuia wabunge 28, munaua watoto 500.
Wazee wapumzike kidogo. Vijana wachike usukani.
Ni jinsi ambavyo bunge iko.
Sisi ni wapenda amani. Kuna mtu tunapinga. Kesho saa 2 asubuhi tukutoi. Na kuna mtu tunapiga.
And tomorrow there will be a grandmother of all the demonstrations. The continuation of public participation that has been ongoing in the streets where Kenyans are expressing their grievances rightfully. And tomorrow at the same time we will be having the third reading of the draconian finance bill. Reject the bill. Reject the bill. No one trying with